mucholo se robaganya dipelo he ba ratile ba mmitsa ka mabitso ba re ke driver ya marato ya ratile wa fulusha yena ke na le tsana ya kai ya peri pala
order
ya thoma
emtigima
ke go go bujelo tempe di tsere ka o tshentsha mo bophilo number 1
ya ba mae o tsile ang ga tsaba tsitsa
Let's go.